Father, you are a consuming fire. There is none who's like you. Hallowed be your name. We are here to worship you and say, Father,
Baba, wewe ni Mungu, Baba. Ni nani aliye kama wewe? Hakuna, Baba, wewe ni Mungu, Baba. Nani kama wewe? Hakuna.
Jaza wanafunzi kwa moto wa Roho. Baba tujaze kwa moto wako kama Daudi tuseme hata nijapo pita kwenye bonde vuli wa mauti sitaogopa maana mimi najua Bwana uko nami siku zote za maisha yangu Baba tujaze kwa moto ili tuweze vuna nafsi kwako Baba tujaze kwa moto ili tuweze angukiza wengine
Baba wewe ni Mungu Baba moto ulao
nani
ni nani aliye kama wewe
hakuna
hakuna
hakuna,
hakuna.
Hakuna, hakuna.